tufudiyo ye omulabirizi w'obulabirizi bwa Central Buganda Bishop Michael Lubowa asabye abazadde okuzza abaana ku masomero ku lunaku okusoma lw'okugenda okutandika baleme okubazza mu kukola emirimu emirala ate nga bannaabwe basoma. Bishop Michael Lubowa bw'abadde ayogerako ne Radio Buddu ng'asangiddwa mu Kasaka mu Town Council ye Kanoni District ye Gomba ayozaayozezza abayizi n'amasomero agakoze obulungi mu bibuuzo by'ekibiina eky'omusanvu ebya 2025.
Twagala okwebaza abaana bonna abaakoze obulungi. Twagala okwebaza abo abayitidde mu ddala ery'okubiri erisooka wadde tebaabadde bangi nnyo naye n'abookubiri n'abookusatu bonna baayise. Mukama yeebaze. Era abazadde Mukama abagabirire abaana mubaweere school fees mu budde ate era abaana abo muleme bakaabiira ne bwoba nga bikutte n'otuuza omwana awo n'omukaabiira nti bannange tuli bubi tuli bubi tuli bubi. Aa omwana muzzeemu amaani gwe ng'omuzadde olina okugamba nti bijja kuggwa era tujja kukuwerera ojja kuyitawo ngeri efaanagana bweti mbakubiriza zeemu abaana bafe amaanyi ate abaana mubazzeeyo mu biseera enkuba yeene etandise okutonya ate abaana abamu bayinza obaleka okutandika kusimba bijanjaalo kusimba kasooli mubazzeeyo.
Mu ngeri y'emu Bishop akunze abantu okujjumbira omukolo ogugenda okubeerawo ng'ennaku z'omwezi 22 omwezi guno ogutegekeddwa okwebaza Katonda olw'emyaka 30 egy'obulabirizi ate n'okwebaza olw'emyaka 9 gy'akulembeddemu obulabirizi.
Tugenda kwebaza Katonda olw'emyaka 3 ng'obulabirizi buno bwe buli era n'egyaffe ng'abalabirizi omu ab'okusatu nga twebaza Katonda emyaka 9 nga ffe balabiri olunaku tugenda kubeera lwa kwebaza Katonda tubakoola mwenna gye muli mujje twebalize wamu sabe Katonda ate ayongere otukwatirako yongere mu maaso era bulabirizi buno bweyongere okukulira awamu era nga tukwatira kubanga agali awamu egaluma nyama tubayita mwenna abakristaayi abakatuliki pentekosito ba 7 days mwenna abayisiraamu mwenna mujje twebalize wamu kubanga dayosisi eno nene